fomo waɗo e garke on ɗon kettino habaru suka mator studio kala on gwaddanta on gettiri mona ko habaru o aissa maddadem mon abdoul mouni foof mo abdoul
jamni walla kay aissa habaruji ɗi e gaddanɗen sukaɓe ummatore wonɓe no hettinano en asoye o
nder habaruɗi ɗi hannani min puɗɗira dow filla jande men mbi ayno no gaɗoɓe tewtewre bpc gonno tireur o tewtere muɓɓen ko fay fuɗɗede jeego lewru juillet nder yewtere pindinol meɗen min gadda e filla gartol sukaɓe ummatore wakkati dungu o enda hano wakkati mumen kantirana on fijoji men ko coñinol ɓalli bandirawo hannoo no kalirmi ni fuɗɗan sukaɓe ummatore janngoɓe no ɗon cirio tewtere muɓɓen ko breve ko fay fuɗɗede jeego lewru juillet hitan duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasso e go'o ɗo nder leydi Niger.
No jaati waɗi aissa sukaɓe ummatore de ɗu ni hannde no tittinkinade natude tewtere du enɗen ngam heɓude breve mu en kettino ko Aminata Boubacara waddi firta eɗen ngal fulfulde.
Onon andi tefol talkur breve siryatakena illa puɗɗol jande janne illa wakkati on ɗon min gatti nder koye amin komin gaɗan tewtewru on gi'i min kawra min janga min he jadiraɓe am lasara minen gaɗa dursitaki jandeji ɗin fuu.
Yeruno gonɗo ɗo jiira ɗum ni gollal cefe cefe min goni miɗen gaɗa dow alluwal bindirtengal ngal no woodi jande histoire jeo kamɓe pc nden lasara min garta wadde dursitaki lasara asawe e subaka alal.
To minen ɗon siryo tewtewru warworu e waɗugo jande e dursitaki e jadiraɓe am miɗo woodi janginowo mo wallata kam jande wuro.
Aissa ko yimɓe gonno kala dow whatsapp facebook e ko nanditiɗa ɗum ɗu ni holli ko yimɓe ɗon no cikka sanne batte ko hisina ñaw coronavirus e raɓo mum ko gomnati watti yimɓe gaɗani yimɓe ɗu ni fa hannden wooduɓe duuɓi sappo e jeetati yahde dow
bandirawo kenan kanjum saabi sukaɓe ummatore hewɓe no ɗon no calo waɗanede batte ɗe en sai min kettino daga ton en agades ko banni en lildo en ani se karim ko ɗum firti ɗengal fulfulde.
Eɓe kewi sukaɓe ummatore lattiɓe gala no keɓa kibaruji gongaji dow fiko darto ñawu coronavirus ngu endan gacce ko ɗum watto.
Mi
sali tufade noon gam miɗo yiya ko wonno waɗa dow réseauji ne woodi ko tokkititto caggal tugal ngal mi sali mi yi foto debbo tufiɗo gon no ɗum waɗiri ɗum hunde noon ko mettini ƴewɗe sanne de ganɗum hokkami
tufemi
yii dow réseau ji ñawuji ko tugal ngal wonno umminana woɓɓe ɗum ɗo haaɗi kan tufade.
Docteur Rachid Harouna hoorejo loctoreure les commune agadaise on endan o wii fa warde jo sukaɓe ummatore hewɓe no gonno gatti seko seko e dow yahde tufowade ko hissinto ɗum ñaw coronavirus.
Nder ñalowma tama miɗen mbawi heɓude nimɓe ɗiɗo ma tata ko warta tufo ndenne ko amin woni dekkude hitere ƴeewa kamɓe tokkitade wadde tindi yaade to ɓiɓɓe wuro ko hana dow réseau ji hollude seede gongajo.
Gouvernement leydi Niger no hen e dow firtugol koye yimɓe gam batti yimɓe ya waɗa tufugal ngal endam kero leydi Niger ɗo fuu ɓe gaɗan tufugal ngal yude sappo e joyi lewru juin ya hantowa nogay ɗiɗi lewru juin ndu endan ko laati yimɓe fuu woni ko ɗum ƴeewoto.
Aissa nder banggueji huɓere arlittide ɗu ni sukaɓe ummatore go en nino mbiya ko narral wala sanne caka mu en sogueji gattaɗi dowma yimɓe are e misali to enɗen ni nder banggere denden sukaɓe ummatore janci sanne ko policiɓe naabi en sogueji gonno gaɗa ɗum en kettino ko Habibu Garba waddi firta e ɗengal fulfulde.
No woodi caɗale ya ko laati ley jemma wawtugon nde ɓe kana ƴencude golle saabu ɓe jippake dow ɓoggol ngol sayi ɓe gara darade dow laabi goduɗo talki e mo wala fuu hisata nde ɗereji ma kuuɓa seɗɗa ɓe nangi polisiji ɗi no jaɓa buuɗi hemre hemre e amin neɗɗo anda fuu buuɗi hemre ɗin ko ɗume non aɗa dow lawol ɓe jaɓɓe jippinde nimɓe ɓe koƴiɗaɓe ɓe nanga moterema yarude ɗum comme séria ɗum woni boytali amin minen sukaɓe ummatore komin jiɗi bayle waɗaya nder
majjo.
Bannirawo wakkati o en dungu jippike ɗo e nder leydi Niger sukaɓe ummatore hewɓe dilluɓe gure muɓɓe garti ka waɗude golle dungu min kettino ko bannimen lildo men hawo mamma ko ɗum firti ɗengal fulfulde.
eden tawani yande jeddi min ta chapantati subaka ndare nokto mobilaji darto njohoji walam der lumo katako do enan gallu nyemen yo hobe jahangal hewbe ngari mamudu goso wodna dubi chapantati e jegon non don der motaka no jodni hettin tan awjo moto o enan nata faabe kebbe njaha mo yido ya o yi akoreji makko ga o wallabe gollal gese ko lati joni o yottake
onne ol gode katako ne
mi den godi do katako dondaki sakuji de neddo hebi buudi mu kame jegon nilda nimbe wuro choodira dun nyamdu lebbi nay e balde tate ngammido jondo du wakati on wari midurwan hotude jeewoyde no min gaddata e golle dungure goso fandu njahami der leydi bani bangu to mi de ngada lewru e balde sappo e demal gere du no ngada lewru
ido gofa Abdou Moussa wonna dubi sappo e jeddi do wonno no wuwan himbe no yuppatundiji gollangal enda fo darningal o mo yido hota o walla saro makko do fi demangal enda
nurni kaachi
cede ngarmi filade de mi hebi seda mi de don ya wuro le korse nimbe tawa jondo hecci kengandi am tobi nimbe no e kan awde mindo mi habbi aniya yaade abba redu gommi mi de gollana le bi anai dole nyame mi de wada gollal buwol garbe pondi mi cede mun lore budi ujunere
ko wotuno rozambar
be ngadan ton en nan ko watto lebbi tatati se ndungu helti be imobe ngarta ka sen der gallure nyame de endan gam batte be ngada golleji to be kewato kero sedda sedda kala be kontira hajeji mabbe
aisa joni se nata der fijoji cionnol balli
har ko darta fijoji cionnol balli latol balte fol coupe leydi niger latane chakitine de enden chaka as gendarmerie as police wadete ton stade general Mousseyni Kounthié latol balgol enden fabbinama dundum minister kawji do filla sukabe ummatore e mafijoji cionnol balli chamidi pabbine
aisa mikintine nduni fa handen ko AS gendarmerie hebi jalorgal do AS duwan wakkati be latidinno be gadi go go den bulum e bulum AS police kandu hebi jalorgal do olympique wakkati be latidinno be gadno go go den go e bulum
do men kantane o habaruji amen kuska ummatore metti kitinaki on kitini men don gidi etinago habaruji onya on dola RTL tati didi majjo on jobata buudi ba goto sey jangadi on kiyari